icyemezo cyo gukura abana mu bigo bizwi nka transit center cyatangijwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe abana. Iyi komisiyo ifatanye n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kuko aribo babasha gushakisha imiryango y'aba bana mbere y'uko abana bahuzwa n'ababyeyi babo. Iki cyemezo kije nyuma yaho mu mujyi wa Kigali habonetse abana benshi b'inzererezi bagenda bagaragara mu mihanda ahantu hacururizwa ndetse n'aho abagenzi bategera imodoka. Aba bana bo mu mihanda bagenda bafatwa n'abashinzwe umutekano mbere yo kubasubiza mu miryango yabo, bakabanza kubajyana mu bigo byiswe ibyo kubagorora bakazashyikirizwa imiryango yabo nyuma. Byari ibyishimo ku bana bahujwe n'ababyeyi babo. Abana bivugiraga ko bataye ubuzima bubi babagamo muri iki kigo cyo kwa Kabuga.
Nahajyanywe na mukuru wanjye kuko yacuruzaga urumogi. Yamaye nka data, niyo ndakubwira ati niyo wavuga iki, sinshobora gusubirayo kubera ko bamaze kumfunga igihe kinini. Mwese abantu utareba hanze ukubitwa buri mwanya urambwira ko utaba gufunga. Narinjye nari mamaze nk'ukwezi n'igihe.
Masomo ahari ni ubuzima bukakaye, ni ukubaho nabi.
Naje mu muhanda rwose nanjye ari umwana unzanye unshutse.
Akareka Gasabo niko kabimburiye utundi turere gukura abana mu kigo cyo kwa Kabuga bagashyikirizwa ababyeyi babo. Ni umuhango wari witabiriwe n'abayobozi b'akarere ndetse n'abashinzwe imibereho myiza mu mirenge bafashaga abana n'ababyeyi babo kugera ku mirenge y'iwabo. Wari uhagarariye Akareka Gasabo Bwana Nzabonima Dewo ushinzwe imiyoborere myiza yabwiye ababyeyi ko bakwiye kongera gusubira ku nshingano zabo zo kurera.
Iki gikorwa rero cyo gusubiza abana bagera kuri 22 mu miryango bakomoka mu karere ka Gasabo gishishikarize buri wese gufata inshingano yo kurwanya umuco mubi, yo kurwanya icyorezo kiri mu bana batereranwa, ugasanga abo bana baba mu mihanda, bikaba ngombwa ko polisi yirirwa ibashakisha ngo ibasubize mu bigo ngororamuco. Ubuyobozi bw'akarere bwifuza ko umwana yakarerewe mu muryango kugira ngo abone uburere bwuzuye.
Ababyeyi bashyikirijwe abana bagaragaje ibyishimo kuri benshi bari bamaze igihe kingana n'ukwezi cyangwa kurenga bataza aho abana babo baherereye. Gusa bahakanye ko nta ruhare bagira mu gushora abana babo mu mihanda ko ari ubukene butuma babura icyo bihera abana, abana bagahitamo kujya kwishakishiriza hirya no hino.
Mu buzima busanzwe iyo umwana nta mikoro abona iwanyu mufite ahagije ahita gucika akigendera. Aho niyo nicaye ku ibumba ndi kuri bumba bandibumba mvuga ngo mpatane ndebe ko uyu munsi bararabariye, ndebe ko ejo bazararabariye. Ubwo ni ukuvuga ngo uyu mubyeyi genda utoragura ibariya uze twotsi no mbabura tubone icyo turarira. Wahita yigendera gutyo ahita yumva ko ndi kumutora agahita yigendera. Ubwo umwana nkamushaka nkamubura.
Rero uyu mwana ntabwo tuba tutagize, ntabwo umubyeyi atagira ngo ahe umwana w'urukundo amwiyegereze.
Abana bose bashyikirijwe imiryango yabo bandikiwe imyirondoro yaho batuye ndetse n'amazina y'ababyeyi babo cyangwa ababarera. Wari uhagarariye umuyobozi wa polisi Chief Superintendent Teddy Kamanzi yabwiye ababyeyi n'abana ko nibongera gusubira mu mihanda hazakurikiraho ibihano.
Ubwo akarere ka Gasabo kabaye akambere byibura muri uyu mujyi wa Kigali, kabaye akambere mu gutangiza iki gikorwa cyo kuvana abana mu muhanda. Iyi rero ni intangiriro, ariko muzi ko ibintu bitangira abantu batangira baganira ariko pendepe bikazavamo ibihano kuko aba bana bafite imyirondoro. None reka mugenge nk'umupolisi, iyo bagarutse tubona ko ari wowe utabyumva kandi utabyitayeho, wenda amategeko agatangira gukurikiza. Ariko ntakwiye kuba arara ahantu hameze nka kasho wowe uryamye mu nzu.
Mu bana bagenda bafatwa nk'inzererezi ndetse bakajyanwa mu bigo by'ingororamuco, hari ababwiye Ijwi rya Amerika ko bafatiwe mu mirimo yabo bakora buri munsi babasobanurira ko badasanzwe ari inzererezi.
Koraga akazi ko ku cyuma cy'isondo nasi baramfashe banjyanye hariya kwa Kabuga.
Ubu se rumaze igihe kingana iki kwa Kabuga?
Ndewe nari mamaze ukwezi ntabwo nari ndi inzererezi.
Ibyo aba bana bavuze byanashimangiwe n'ababyeyi babo.
Umwana wawe yarasanzwe ari mayibobo se?
Oya, ntabwo ntagasanzwe ari mayibobo.
Bari bamutumye ngo guhaha, sinzi ibyo yagiye guhaha mu gasantire bahita bamufata. Ndashaka kumushyira mukuru we gukora akazi k'ubusudiri akamwigisha ibyo gusudira nta kindi.
Ikibazo cy'abana bo mu muhanda cyatangiye kumvikana cyane mu ntangiriro z'umwaka 2016 ndetse abayobozi bakuru b'igihugu bagira icyo babivugaho. mu mwiherero uherutse wahuje abayobozi bakuru b'igihugu bagarutse ku kibazo cy'abana bo mu muhanda. Perezida Kagame avuga ko abana bakwiye kwiga badakwiye kuba mu muhanda. Ibi yabigarutseho mu ngendo amaze iminsi asura abaturage bo mu karere ka Gakenke ndetse n'abo mu karere ka Rubavu. Perezida Paul Kagame yavuze ko bagiye guhagurukira ababyeyi batita ku burere bw'abana babo. Umukuru w'igihugu yaboneyeho kugaragaza inzego eshatu zigomba kuzakurikirana iki kibazo cy'abana batiga zitabyubahiriza zikabihanirwa. Izi nzego zirimo umuyobozi bw'ibanze aho aba bana batuye, imiryango bakomokamo, ndetse n'abarezi cyangwa abayobozi b'amashuri. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.